poa ni saa sita. Ulivo bomba, unastahili kuwa nami. Moyo meukonga, hata wengine sitamani. Songa, songa baby, let me give you my love. Umenifunga baby, body temperature inapanda. Songa, songa baby, let me give you my love. Temperature in a panda. I wanna take you my way. Kikweli we aminia.